Wasaaradda Haweenka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku soo gabagabeysay kulan looga hadlayay tacadiyada loo geysto haweenka iyo sida markaasi loo joojin karo. Waxaana soo qabanqaabisay kulanka Wasaaradda Haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay horkaciso wasiirka wasaaradda Marwo Nasra Aweys Sheekh, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda, maamulka degmada Baydhabo, iyo haweenka xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka faa'iideen kulanka.
Maybe ku hadal faday qaar kumud ee meel raayso dhibaatooyinka gabdho linjeysdo marka koowaad may beer kore gabarta dhibaato linjeysdo yeeto intii meel raayso gabartii oo walbaradaas iyo xel iyo walbaradaas laga qasaw harto meel raayso hartigaasay too bidilinjeey uu san diidantii meel raayso walbarashadii sii wadat walbarashadii sii wadato meel walbarashadii ku keer saasoo kal may beer kore gabartii oo xilisha lindeer nanti hartigaal laga sii qasaw iyo xilay gaangaarka linjeeni meel uu siin dhibaato iyo jirdiri waayaabas amal yahay kulkulun
an ertoy fardoco iyo meel raay farhawaar ha keen teegay walaalun anikiin lu kooy waalidka ahaa walqeyr qabo kiin weday may leeray ogaa arto an qasabteen ay la qasamay gabruugaana waayo maylaraay ee bilaan yar yar oo ay maylaraa tan jilcin wululbiin jilcin anti oo maylaraayaan isata ay hawara ka diirnay la ta ya mustaqbal shan burburaastay ay la qasamay lan weel buxuriyadii saasiyo maylaraay qofel bu joos yahay si uu isku doorado inuu ku sufado wali sufado keen la kuway hoobi ka erta umaayay la gaasiy keen shan dhaday ee ogaantis lahaw laakiin iyana markaas ay waalidsiya wara ku sugaas ogday oo maylaraay laankii ha doorata iyo xulati aan ku hayaas waalidsiya bandhigaas dan waalidkan uu siinay maylaraay nakaasi in ernay maylaraay in shaqo qabeelay bulow iyo aan ku eeyay bisguursadaan iyo saan eeyay ay la ernay
haweeneeda la ilaali sababtoo ah hoob la isku taxdiraan in la jarno dhibaato badan ku dhaladaas ma taasna mayba sababaase in meel dagaalku kooy dagaalkaasna ma muhiimsan haweenka mayba walbadan oo dhibaato badan ee linjeysada jiraan sidu mayba kumada ku fisiga maana manfeele balaanteen haween balaanteen adduunka saaran ay ilaaliyo leena
haweenka in isdhexgal fadeen wala isla qabsado fadeen koromo mara fadeen saas daraadiye haweenka dhibaatooyinka badan jirjirka badan iyo lanjeysa sidoo kufsiga amala kumada intii oo lagu reebo oo lagu taxdiro oo lagu taxdiyahay sidoo saas daraadiye geeg dad badan anta iska barani maasha allah ujaal badan bulshada saas iska dhexgalahay wasiiradan waliba qosaan wasiir nasr sheekh aweys waliba qosaan intii trading ka horan sii badiida halkii bil lama maalmood misaal maalmood intii aan qabato dadka ujaal cusub horlansheen wacyigelinta horlan sii badi ee dhibiyaal kala seeda meel raayu dad badan oo walnuun ku fahansanayn waxyaabaha qaar ha ku fahmayaan dadna waxbarashada dhiga sii dhirigiri dadkoo derbijiif camal leh maamooyinka qaarna madaasay jirjir gabdhoshay ku qabdaan misamay walaan weelo ay tantumayaan yoonkaas badan ku kree badan cunugsa sababa warka leemayo maalmo kale.